kama mpenzi. Sasa ni rafiki tunayofanya mapenzi. Wako niko real, sio kama na pretendi, no. Yani toka tunaviki, sasa tunachenji. Nina kupongeza umevumilia mengi. Chuki ya sijengi, kugomba na sipendi, no. Baby, teach me how to love.
Culture.com.